ardayda Shiinaha marka ay yimaadaan Mareykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan sida uu sheegayo Shang Zhang. Waxaan halkan ugu yimid cunto badan oo aanan weligii ku arag Shiinaha, dadkuna way jecel yihiin. Shaun waxa uu ka mid yahay ku dhawaad 300,000 oo arday oo u dhashay dalka Shiinaha oo dhigta jaamacadaha Mareykanka. Tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah, sida uu sheegayo Iswallow Yang oo u dhashay dalka Shiinaha oo Mareykanka ku yimi arday ahaan. Wuxuu si haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha Mareykanka. Waalidiinta ardaydu waxay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego Mareykanka. Midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada, midda labaadina waa badbaadada wadooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca. Ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka. Caqabada kale ee ardayda Shiinaha soo food saarta inay wax ku bartaan Mareykanka waxaa ka mid ah iyadoo uu jiro walaaca ku saabsan xatooyada Shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah. Mareykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad lasoo saaray xilligii madaxweyne Trump, taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid ah jaamacadaha Shiinaha ee xidhiid kala leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha Mareykanka. Arrinta fiisaha ayaa dib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda, gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah, iyaga oo doonaya in ay Mareykanka u yimaadaan master ama PhD, balse Mareykanka ayaa aamina in meelaha ay ka mid ka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalal kale ay soo farageliyaan. Ardayda Shiinaha oo ka mid yahay Shaun ayaa VOA u sheegay in aanay wax dhib ah kala kulmin helitaanka dalkugalka Mareykanka. Haddii aad baranayso maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan physics ama meelo kale oo la mid ah, haa, runtii caqabad ayaa jiraysa. Laakiin anigu waxaan ahay qof caadiya oo baranaya dhaqaalaha. Qaar ka mid ah ardayda ayaa warwar ka muujiya waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha Mareykanka sababtoo ah qaar ka mid ah ururada ardayda ayaa xiriir dowla leh qunsuliyadaha Shiinaha, sida uu sheegayo Professor Barry Ling oo wax ka dhiga jaamacadda California. Ardaydu waxay yimaadaan Mareykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda xataa marka ay jaamacadaha joogaan. Mar kasta oo lasoo qaado arrin xasaasi ah, ardayda Shiinuhu waa ka aamusan. Professor Lin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababtoo ah waxay ka baqayaan in dowladda Shiinuhu ay ka aargudato. Ardaydu uma aamusan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasin yihiin, hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan. Weli ardayda kasoo jeeda Shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata Mareykanka. Yang ayaa taladan u haya waalidiinta Shiinaha: haddii aan rabno in aan helo waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo, Mareykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira. Shang Zhang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa Mareykanka si uu u helo shahaadada master's degree ee falanqaynta ganacsiga